Yo, ben Peter Wizo. Yayimba nga ne radio. Bangi mu group eno twevuma, tetumanyi waki twevuma. Kirungi naawe Frank muli mu group eno. Frank, nze problemu yange gye nina nammwe. Nze we nali nga nkolanga ne radio. Twesuubizanga nti abaana baffe bagenda kusinga abaana baabano abaliwo
Yo.
everyday. Right? Nze siina kye njagala kubba, okitegera, kye njagala okukola kwe ku protectinga ebintu bya radio. Frank, njagala oswaze sitaani, oswaze sitaani. Nga radio we twesuubizanga wabeerangawo njagala oswaze sitaani. Sagala mugambe mpu njagala okubba ebintu by'abaana. Frank, nze nalaba dda era nagenda okusula nawo era nalaba dda kitegera. Ne Frank, sagala obuzebuze baana abali mu group. Ndabye abantu wabuzaabuzizza twafuna ebizibu luli. Naye nga Frank, problemu ki okugamba muwe abaana ebintu byabwe? Bane buli ali mu gurupu eno njagala owulirize emboozi yange munkyaye abamu. Naye nga manze kye njagala, njagala abaana ba radio babawe ebintu byabwe. Banzibisizza ebintu naye nga njagala Frank. Frank, radio yali akola tiyakolera ggwe. Twakolera baana baffe. Frank, oba teweekolera, sorry for you. Abali mu group eno mujja kulowooza naye nga ama tuyina family issues. Naye nga radio yaŋŋamba akolera baana be. Nze siina kye njagala kubba. Nze ndi, of course, ndi mugagga yakivola ba. Ba Frank baagala kubba ku nze ne Frank. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Nze njagala abaana mubawe ebintu byabwe. Frank, mulekerawo okubuzaabuza abantu. Nze Wizo siyinza kubba kintu yadde ekya radio kuba yali tayinza kubba na kintu kyange. Frank, nsaba mukendeeze obusungu bwammwe. Abatuvuma mwenna muwe abaana ebintu byabwe. Nina interview enkya. Muvumye buli muntu mbu twatta radio. Naye nze obuzibu bwe nina nammwe njagala muwe abaana ebintu byabwe. Okay, nkulaba aposti nze kansubire ono mpostingira ba.